Nilisha funzwa toka nyumbani kulinda siri za ndani, nikausiwa na majirani kuyadhibiti mapenzi, sio kwa mimi hata kwa nani. Haya nagada wasilani, haya tibiki hata kubani. Ay, 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 ay. Hey, utamaliza waganga, usiku kucha utaranda mapenzi, nikupendae ni mimi. Utamaliza waganga, usiku kucha utaranda mapenzi, nikupendae ni mimi. Ay, 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 ay. Nipende my baby, usiniache silani. Potoka bafuni, nibembeleze unibebe mpaka chumbani, unilaze kwako kifuani mama, tukumbushane zamani. Niwe unayejua thamani, unanijali na kupenda toka moyoni, nazidisha utundu chumbani mama, nisisahau zamani. Minajua mwingine hakuna ni wewe, yeah, naye kupenda oh, unenijali mama. Hey, utamaliza waga usiku kucha utaranda mapenzi, nikupendae ni mimi. Utamaliza waganga, usiku kucha utaranda mapenzi, nikupendae ni mimi. Ay, 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 ay. Nipende my baby, usiniache silani. Silani.